Fweny apar gabirio. Eka achiel kuom malaika abirio man gi tewni abirio nobiro ira mi owachona niya,
"Bi mondo anyisi bura mong'ad ni jachode maduong', ma en dala maduong' moger e wi pige mang'eny. En ema ruodhi mag piny oseterre kode, kendo ji duto modak e piny bende osemadho divai mar terruokne mi omer."
Bang'e roho nomaka, mi malaika nokawa motera e thim, kuma naneno e dhako moro koidho ndiek makwar. Nying magayany nondiki e dend ondiegno duto, kendo ne en gi wiye abiriyo kod tunge apar. Dhakono norwako law maralik gi makwar, kendo nolichore gi dhahabu kod kite manengo gi tek kod lulu. To e lwete noting'o e kikombe mar dhahabu mopong' gi gik modwanyore kod gik mochido mag terruokne. Nying moro ma tiende opondo ne ondiki e lela wang'e niya,
"Babylon maduong', min jochode duto, kendo min gik modwanyore mag piny."
Bende ne aneno ka remb jonyasaye kod remb joma ohulo ni Yesu e ruoth omero dhakono. Kane anene to ne awuoro ahinya, to malaika cha nopenja ni,
"Ere gimomiyo iwuoro? Abiro nyisi tiend wach mopondo mar dhakono kod ondiek ma oidho man gi wiye abiriyo kod tunge apar. Ondiek mane inenono, yande nitie, to tinde oonge. To obiro wuok e bur matut ma onge gikone mitieke. Ji duto modak e piny, ma nyinggi ok ondiki e kitap ngima chakre chwech piny, nowuor ka gineno ondiekno, nimar yande entie to tinde oonge, to nochak oduog kendo. Ng'eyo tiend wach ni dwaro paro mariek. Wiye abiriyo go gin gode abiriyo ma dhakono obetie. To bende gin ruodhi abiriyo, ma abich kuomgi osepodho, to achiel pod nitie, kendo machielo pok obiro. To ka obiro to nobed kuom kinde matin kende. To ondiek ma yande nitie, to tinde ongeno, en ruoth mar aboro, to bende en achiel kuom ruodhi abiriyo go, kendo ibiro tieki. Tunge apar mane inenogo to gin ruodhi apar ma pok ochako bedo gi loch, to ibiro miyogi teko mar loch kaka ruodhi, kaachiel gi ondiegno, kuom sa achiel kende. To giduto gin gi paro achiel, kendo ginichiw tekogi kod lochgi ni ondiek mondo obed jatendgi. Giniked gi nyarombo, to nyarombo nologi, nimar en jaduong' mar jodongo, kendo ruodh ruodhi, kendo nikech joma luwe gin joma oluongi kendo ma oyier, kendo moyie kuome."
Eka malaika no nowachona niya,
"Pige mane ineno kama dhako ma jachode nobetie, gin mana ji gi ogendini gi dhoudi kod joma wacho dhok mopogore opogore. To tunge apar mane ineno, kaachiel gi ondiegno, nobed mamon gi dhako ma jachodeno. Ginike nono mi giwedu. Ginicham ringre, kendo giniwang'e pep gi mach, nimar Nyasaye oseketo paro moro e chunygi mondo gitim gima odwaro gi chuny achiel, kendo mondo gimi ondiek lochgi nyaka wach Nyasaye chopi. To dhako mane ineno no, en dala maduong' man gi loch kuom ruodhi mag piny.